murungi nemikisa jofuna wa mukama mingi bela nechisa bela nokukiriza nti mukama jali muguru era onya togayala wekuba kusiba sibira dala nesala yo kumutima oya onya abazibi abalema n'abatayina mwasirizi oyo sitani takujja mu mbeera eze sala zosaba yempeera bugumiikiriza bwe buwangazi bw'obulamu bwonga tobudde mu mukama
tugende ku chachi tugende tusabe ebizibu byaffe mukama oya bitulasenga
tugende ku chachi
tugende tusabe
ebizibu byaffe mukama oya bitulasenga
Bituka wonga tewalina dagala Oyo mukama sasina Baba mukono ubine mamale Vimenya Oyo mukama watisa Tasosola mawanga matini memuni mizafe Omusaba ulira Oyo mukama yamanyiye bizibu byaffe bina Sinali mwafu Natima mazimu chiwompu Zinafumwa Nakubwa nasambwa ngemigere Ababagaga bayogeranga bingi nnyo ndi mwakulu kyolo Nasaba mukama anjije mu mbele no gye ndi mu bunange Kati nevuga oyo mukama ebyabikola Kati nesuza sala za mukama ezo ze nasaba Nanyarukura Tugende ku chachi tugende tusabe Ebizibu byaffe mukama oya bitulasenga
Tugende ku chachi
tugende tusabe
Ebizibu byaffe mukama oya bitulasenga
Tugende ku chachi tugende tusabe Ebizibu byaffe mukama oya bitulasenga
Tugende ku chachi
tugende tusabe
Ebizibu byaffe mukama oya bitulasenga
Tewalina dagala Oyo mukama sasina Baba mukono ubine mamale Vimenya Oyo mukama watisa Tasosola mawanga majini nemuni mizafe Omusaba ulira Oyo mukama yamanyiye bizibu byaffe bina
Oya onya Abazibi abalema n'abatayina mwasirizi Oyo sitani takujja mu mbeera Eze sala zosaba yempeera
Nasaba mukama Anjije mumbele no jeni mumbu nange Kati nevuga Oyo mukama ebyabikola
Tugende ku chachi
Tugende tusabe
Ebizibu byaffe mukama oya bitulasenga
Tugende ku chachi Tugende tusabe Ebizibu byaffe mukama